Macho yangu hayaoni, wapi umejificha? Mpaka simu umenizimia, nilipopiga begi kaikata. Niliondoka umeniacha, na moyo wangu moyo noma. Mpaka pingu umenipiga, na mwili wangu umekanyaga. Umeshindwa kusikia, sauti yangu masikio kaziba. Umeshindwa kusikia, sauti yangu masikio kaziba. Wangu, 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 wangu. Isikie sauti yangu. Baby, 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 baby. Unifute chozi langu. Wangu, 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 wangu. Isikie sauti yangu. Baby, 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 baby. Unifute chozi langu. Wangu, 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 wangu. Isikie sauti yangu. Baby, 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 baby. Unifute chozi langu. Wangu, 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 isikie sauti yangu.